Yes. And turn back. Music ingetaweka watu salama, music heals. Ndani ya muda ya muafaka kiminajil. Muziki ni lugha, wanatumia kama jangili. Ndani ya muda, tunashurutisha. Nje ya muda, tunapukutisha. Mbele ya muda, tunafanikisha. Wakati ni kudra, tushafanikisha. Inshallah, pata kucha, fusha. Shukrani zimwende, mcha asiye kwisha. Alpha na Omega, atuzeki tuna mega. Keki ya taifa, saving the country sugar. And to end the mega heavyweights, legas. My blaza, imanishi mashiko. Let it go, mtakula biwiko. Tawaza na kuwaza, Mungu kasema kwanza. The most high, ukinuna unamkwaza. Hade pewa kapewa, pewa nyanganyiki. Nasi tupo mbele sana kwa umziki. Tunauza story, atuzi kiki. Usleti story za vitungoji maswale ya migi. Forever young, millennials tupo fiti. Jenzia watu shiki, mwenye mbingu kapiga tiki. Hatuzeki cause hatuna liki. Muda
tupo mbele, mbele, mbele ya muda. Tupo mbele, mbele, mbele ya muda. Mbele, mbele, mbele ya muda. Tupo mbele, mbele, mbele ya muda. Mbele ya muda.
Picha laanza kwenye game toka 97. Uwezi ku grow kama uzijui pattern. Maintaining, sustaining. Uwezi fika hapa kama wendi zero brain. Kukompiti na my young hawa new school. Kuonekana Gen Z japo old school. Uliza brother dude, anatujua vizuri. Malegendari ambao bado tuna flow vizuri. Tulikuwepo tupo na bado tutakwepo. Kila siku studio session tunaingiza vocal. Mambo mchanganyiko, leta maokoto. Tough love kama kawa ukileta uchoko. Mama moja on trending japo hatuna tuzo. Sikiza ndani ya muda adogo upate funzo. Ukitaka ku gang, usifate mkumbo. Piga tizi, ingia chimbo, tengeneza mahitso.
Tupo mbele, mbele, mbele ya muda. Tupo mbele, mbele, mbele ya muda. Mbele, mbele, mbele ya muda. Tupo mbele, mbele, mbele ya muda. Mbele ya muda.
Ahead of time, on point, cowboy and arrow. Azigusiki zilevo heights Kilimanjaro. We been there, done that, y'all know. Nako tunako. We still here, we still gon' be here. Yaliopita ni historia. Real life si hadithi, na hadithia. Uandishi, knowledge, wisdom na nyunyuzia. Nako tunako eja ikufa, tera lisha waambia. Kila kitu kina time, timing. Jifunze hiyo inaitwa higher learning. Fire burning, pesa mingi nazifuja. Money laundering, najua pesa utadhani nafanya accounting. Kila Lauren Hill, nahitaji that thing. And twin soldiers, the real thing. Watu na Putin, Vladimir Putin, Putin. Watu
tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Aye.
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.